kenda kushika. Na jinsi nimefungwa maisha ya panda shika. Na itungelijua moyoni ninavyo hizi, ningemomba Mola wako uzidi kushikilia. Kila napokona naona haja ya kuishi. Maisha tatiziki tukiwa wote wawili. Mapenzi unayonipa si hata ya kufichika. Na kuna unanijali na mbinu ya kimapenzi. Check to the left naiona yako the ring. Na gusa yangu pia naona mama ni real. Sioni kuwa nawe ni kama nimepoteza. Na jona niko na favor kutoka kwa Mola wetu. Elozo ni smile napenda yako kadimpo. Top to the red haijalishi kama simple. Big like a man, a top rank kama hero. Ahadi kutimiza kupendana hadi mwisho. Yeah. Nazidi shikilia kaza strong kama nati. Kipendacho roll lazima nikifichue. Wadadisi watuandike mifano kwa magazeti. Advice kwa love muhimu kama dhahabu. Passion kwa love recommend ka adabu. Spare times a flutter miss meji amara. Na ingoja Samantha wa wedding on the telly. Mkono wakulia na ificha kila mara. Hiding a flower zawadi yako ka beauty. Na kupiga hodi na ngoja yako karibu. Ni kuite jina gani recommended sweet lady. Treatment ka brother playful ka lover. Combination kali kama binding za cham cham. Tami na songa yani tick 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 tack. Wapenzi kupendana when the life is zigzag. Yeah. Jamani na kusafiri. Baby nipe smile siku zangu zendelee. Nizidi kudata koko kama msela nikole. Weni queen of love so lucky mimi ndio savan. Seki unavyongaa kwa giza wewe ndio sancha. Hauna haja make up mwenyewe umejibeba. Huko breta kama bracelet so beauty kama ocean. Blessed are the ones ambao wanapatana. Wapenzi koko kama dhambi ni kukungama. Nishike ni kushike kila pande tonga ike. Paparazi watu pote wengine wameze mate. I'm gonna tell I love you cause I know you love me too. I hate what I hate cause I know you hate it too. Nipe mapenzi tele, nikupe mapenzi tele. Mdidekeza na vopenda maisha isonge mbele.